Uganda. Ekitongole ki Old Mutual Investment Group Uganda kikoze nongoosereza mu mpereza yakyo eya Unit Trust okuyamba bannayuganda okugenda maaso n'okusiga ensimbi ate nga bwe beerinda okuva eri ensonga ezigwa teziraze. Zack Kisesi akulira ekitongole kino agamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okusoomoozebwa kw'abateresi nga bagamba nti bangi bawalizibwa okugyayo ensimbi ze baba baterese okusobola okumaliriza obwetaavu bwabwe omuli obulwadde, obulemu, okuziika n'ebyetaago eby'amaka gaabwe ebirala.